yande joyi no wittodi min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Ndere koye kibaruji men ni ardiɓe cuuɗi habaruji hannden subana guidal naati hakkunde maɓɓe ɗo nder gallunñi may ngam barke ñalane ittanane ngam laasi baade dow talkuru junngo ko deka dol mawri ɗum ɗo ko darante hakkeji ɓiɓɓe hana hokkoɓe habaruji. Nonnoon ni nder laabi mbi'en ni ɗi hooreɓe agadeskoɗi ngam durwida e ufogol nokkuje to diyan ɗan himɓe nawtorto hooreɓe kawjiɓe fi demal région agades o hokkam faama dow mum. Yewtere men pindinol on keɓam faama ka hokko habaru wonduɗo andal dow fi denako leyɗe Sahel fantinta dow fi rafinarral gongal hakkunde fedde CDAO e leydi Mali. Ministre kawjiɗo e cuuɗi habaruji hannden waɗi batu ko ñalane laasi baade gaɗa dekkol junngo dow talkuru ngam daranade hakkeji hokkoɓe habaruji. Karol kawrungal ardiɓe cuuɗi habaruji noonni moy fu waddan haala mum dow talkuru du e ko hokkata hano faama noni nafaka tawaka nder talkuru du noonni. Mbiyen ni hara ko ƴewatani faama heɓo waɗini mamman jaharu o hokki jaadimi Moktar Hammadou Fama.
Le premier intérêt que
nafaka arano momin ji der majjun kan woni to golloɓe ɗon ɓeydari e ko ɓe keɓta ɗum kamɓe ko ƴanon maɓɓe teddengue har cellal ɓalli ɗon gam kamƴum tawa har hakkilleji maɓɓe. Tonin ɓe jeggui tan nafaka tawaɗo har joom en campaniji cuuɗi kokkoji habar ɗon ndeni golloɓe moɗon no tawa ley ndenagu andude ko keɓta ɗum no wawi huntande ɓe muraduji maɓɓe. Ɗiɗaɓel ngel soɗodirde en ɗan tawaɗo nder cuuɗi kokkol habaru nder filla talki ƴamaɗi e hokkude ceede gollirɗe cuuɗi hokkoɓe habaruji ɗin ƴamama golloɓe ɓen gaɗane talki golle kamɓe ɗereji kesse familia e dimma ɓiɓɓe leydi Niger photo woni no gollana on. Nden e dekuɗo junngo dow talkuru ndun no ɓuri mo deka e junngo dow mayri on heɓude
que celui qui ne l'a pas signé.
Sappo e tati lewru janvier leydi Niger deki junngo dow talkuru ngam yardade e sigila laawol laamu ngu fedde Union Africaine joɗɗini dow fi habaruji denako e denol sirriji himɓe. Ngol laawol joɗɗinama kana lewru juin hitaane 2014. Laawol laamu ngu no hokkan laawol heɓo nder leyɗe Union Africaine waɗa golleji mum nder leyɗe gonɗe nder fedde den ɗon e nder leyɗe duniyaaru ngam hokkugo hano himɓe habaruji andinore nde gomnati andini. Nder agadas ni ufaki to hano beeli ɗi wuroji gon iɓe godi hano caɗali kewɗi dow fi deme kaliji e deme dungu nonni dow fi hano saɗar magi ɗi iri laabi ɗiye horeɓen kooci nani hano jabaka Mahamman Mazu Umaru horejo on o hokki jaadimin Anise Karim.
Waɗoɓe golle deme kalijeje hewɓe no anni hokkitirde nokkuje mu'en gam Allah e rafi ndiyam hano ko darta filla ufagol nokkuje to ndiyam darto beeli e ɓulli ɗim. Ndenne Sarusi kawjiɗo filla jaayi e laddeji on no hani miilade renugol nokkuje tawaɗe takkol ndiyam ɗe misali awugol leɗɗe e fawari joni howgol ɗon ko hisinta natol tasiri nder nokkuje ndiyam ɗen. La ɓulli ufotode ɗin kando kay rafi utol majji kansabanto gam en kalijeje ɓen rafi ndiyam ko jarnirta kalijeje mu'en. Nokkuje ufiɗe ɗen ni dow hemre no waɗa pecce capanɗe jeɗɗi nder majje ko ufi
hectare uji 2,500 nde demoɓe 2,200 ɓe département Bosso goni no dema région Difa demal ko kaliji no horejo kawjiɗo fi deme département on fantini demal lawol ɗiɗaɓol ko deme hano guineji awatirɗi keccinonni. Ousmane Ala Njaba horejo demal département Bosso o hokki jaadimin Mani Moussa Fama.
No ɓura ko wattonin ɓe 1,500 ko gollata golle kalijeje nder commune Bosso nder commune Tumurdo iɓe gaɗa nimɓe 100 jeɗɗo hano ko darta filla deme kali jeje ɗen ɗo no wodi gollal poivron alabacce la'aje tomati dene e ko nandi e mun. Hedde gomnanti min keɓi mballaga har ko darta safareji awatirɗi ɗon litereji keme tati fanimɓe fuɗɗi wattande awatirɗi mu'en safareji har to pelle mballoɓe ɓen ɗo min gari e heɓude awdiri awatirɗi dene molo karote e ko nandi e mum. Woɗi duɓe kokkimin pompiji ko foɗata ndiyan nogayi e joyi kamɓe safare awatirɗi literaji hemre.
Ndemoɓe albacce ɓe département ɓonni nder région tawa iɓe beltori e ceede albacce no ɗe gontiri delluɓe gaɗa waɗino hana wakkati ko sakuru dun sonnata kena 1400 hannden sakuru du kiloji hano herme walana no sotte 1700 yago 1800 nani fama kamalan Hamisu ndemowo albacce o hokki jadimin Asumana Arzika.
Minen miɗen gaɗa dilla naako miɗen ndema du kaliji amin rawani min torrake de hikka miɗen godi tammude heɓude min keɓa goɗɗum du de Allah jaɓi. Min connino botoru albacce 1800 hannden du miɗen conna botoru du enɗen 1700. Ko waddi albacce gaɗi ceede hikka du kan woni ko nokkuje goɗon yimɓe mu'en keɓa remude ɗe sako ɗe ɗuɗa rawani min torrake min conni ba botoru albacce 1200 1400 denne hikka ɓeydari heɓaki. Miɗen giɗi du jama'aare tittinkino nder demal gal enda eela du Allah barkina ceeɗe keɓaɗe ɗe barkina du demal albacce ɗe ɗum yehira yeeso ni.
Nder leydi Niger laawol laamu joɗɗina kana keerol kulle ɗe demoɓe e remoɓe hano gaddata wattanama ko yirnan farfi nannol majji nder leydi Niger dey no tilsi lumoɓe kolla are ɗen ndeni ɗe gaddama. Ko weliray ɓerne ni Sarusi hawjini e filla duwanuɓe leydi Niger ni kolli koɓe gala ɓe tokka hano laabi joɗɗina ɗi. Colonel Abu Ubandawaci horejo ɗiɗaɓo ɓe duwanuɓe o watti daane e himɓe ɗoytano laabi séri agui ɗi Asumana Shina.
Tous les produits agro-silvo pastoraux
are demal e durgol ko nanete nder leydi ɗum fuu doñataake amma no woodi hooƴoɓe are ɗen no nanna ɓe ɗowtanaaki laawol laamu ngolɗon. Kamɓe kay ɓe miijaana illu ko laawol laamu kawjingol kawrol arzuku ngol wii are ɗen doñataake ko neɗɗo muuyi fuu nannata. Leydi Niger e hantoode lewru ma hitande hepta wadde dimma ko naati nder hitande ɗum tawi du ɗatol hembre e tati ko laawol laamu kawjingol filla golle doan wi'i are nanneteɗe e burtinteɗe nder leydi ɗen fuu no haani waɗane talkuru faame gal nder majju limore watte no woɗiri. Woɗi leydi Niger no leydi no peccidori muraduji muɗum e leyɗe adunaru e dimma limol are ɗen heɓata hoƴude laabi goɗɗi.
Pour la prise de certaines décisions.
Département Gaya wuro hawtugo kerol e leydi Bene e Nigeria iɓe keɓa sukaɓe ɗuɓɓe kalkoɓe noon ni ñande lumo wuro gon hitane du eɗi e nogayi e go'o no waɗa cukaloy nogayi kalkukoy no Sarusi hawjine e fi denol cukaɓe département on holliri nani famaka madame Amina Mahamadou o horejo kawjiɗo fi Sarusi denol rewɓe e sukaɓe de Gaya fantini jadimin Fadel Alou.
Nous sommes entre les deux frontières.
Takol ker didi men tawa sukaɓe leydi Nigeria e leydi Benin non binoyto no kalka. Deɓe gari idun tokkira hara amen men ballirabe be gito asaroɓe mabbe. Wadan sukaɓe laso majjoɓe ton en Gaya. Amma saroɓe en gari lota yebarbe gatta. Nyanne lumo be buri binade ebe majja. Woɓe mabbe no tokko asaroɓe en gara lumo no. Woɓe du wuro accete. Be tokkito gada koyde saroɓe mabbe be majja. Duɗal mabbe du sukaɓe famarɓe noon ɓe gaɗa e duuɓi jeego o. Daane de men gatta yahde e saaroɓe sukaɓe ɓen en ni kan wonde sukaɓe maɓɓe majji ɓe jaaha ɓe kaalonoa conseria jon e wuroɓe ardiɓe bangueje naasa Rusi daraniɗo hakke sukaɓe na ɓe jaaha radio ɓe goyno dow ko yaawi ɗum yiitolo sukaɓe ɓen enda.
mane noga ɗiɗa ɓere ɗi leydi Niger noonni wurtinama kan woni de Tagazar de Nuhu Iliyasu gaɗo golle jungo ɓi leydi Tagazar département Belleyara région Tillabéri mane ko jonde jam kamɓe kolli himɓe wuro gon jeetati lewru janvier wittine noonni to batu kollol kel tamajeka ko waɗa noonni Belleyara Amiru Alasan Albadi laamiɗo leydi Tagazar o hokki jaadimi raabiye may kano fama
La croix, c'est un sabre.
Mande Lady Tagazar kawani takubayi elabo nowata nder ngaika. Elei mundon ngurun juldugu no dati. Hano holude nom ko Lady Tagazar di nonoku non to donde dam e portal tawa. Mana mande dedo kawani nimbe acha fitinaji jodade nder portal e jonde jam. Yade jama arende fuko tawa e jonde der no kuje dem. Minki sake ndarde du hakilo fukingo. Edina al-silamagal natudo nderno kuje aminte illu emami rabe kamlata ni min mojera maunde hande wala fukdu kobura ni min tabin tide hakillo fukingo e jonde jam hakunde bipe lady amin e jodade nder portal
dan story in pe solid
yewtere men pindinol fedde dental hirnange CDAO Rafi Narral nati hakkune mayre e laamu Khalifa sojeji leydi Mali don do sadarma natune do fi hano wakkati ko cubaki handi wade del leydi Mali leydi CDAO mabbi kiri mu en nonnon leydi Mali do Saidi Siddika Abba hokko habaru wondudo andal do fi dena ko leydi Sahel o hokki jadi min tarnan Fuday Ahmed fama e celalon
CDAO fedde dental leydi hirnange Afrique subaka juddinde laabi ngerdinande sogeji ardiidi leydi Mali ngerdinol goldu waddi ko ardiibe leydi Mali handem be kan en du mabbi keri chaka leydi di enden e leydi CDAO di tefa ko wadda fedde de enden jaba famande ko di gonidi durwana gal leydi Mali di enden irko wadi chaka leydi CDAO de illa hitano duube ujunere e keme jena e la soytati e sappo e didi ko fedde de enden juddina arana majjunni burtaki leydi Mali fedde de hanono e bi irta hana du fa handen ko nafa fedde de enda he hore mun
e jide mon o fi waddanta sa dornda gom durwi diggole biddam bonda ku ngu
leydi Mali ton wuddu pelle bombe wombe no kipito chakantaraje leede hirnange Afrique de endan fumtawa ille hitano duube ujunaji didi e sappo e tati wakati pelle bonde de endan juoyi leede araban kobe sobirde leede Afrique de endan handen du de en dari du hemre leedi di endan la sojina di endan fu ke jaran hakkilo fukkingo go endan sankitake dermo fadu no tefa sankitade leydi Burkina Faso e leydi Niger no tefa natoyde leede tawade takkol teeku misali leydi Benin dum wawa hebude du mosola sadornan dan endan deni juude ardibe leydi Mali be endan gala der duro go endan leydi Niger leydi Burkina Faso de kebay balla ardibe leydi Mali di endan bombe be de diwama de nati leydi Mali wala no wadi kaden mabol keri didu helan sembe duro ode sogeji gondino duro wida pelle de enda
ko jallabi mabugol keri di dum waddanta tayni tigol basi gonfu
gonga ko ni wadi mabol gol endan joddinama to dum hadan orde sogeji durwi doje pelle de endan natude leydi Mali de keri di dum mabba kanu den lanaji konu dow leydi Mali bawon wallirde sogeji der leydi Niger nadi Niger di dum bawo wallirde sogeji leydi Burkina handen du dum wadata ko
dabare lobere nde hen tokete hedur vidide e ofi
joda hale chaka CDAO e leydi Mali di wala ko bonna deni mojjinay tefude naraldu hana kan woni fandinde horemu hanono wabbe milirta sogeji ardidi leydi Mali idu no bawi yamude dubi joyna dubi jeegom CDAO kandu no wawi darude fonna fodde ko nafa himbe leydi di joda hale odu kantan wawi waddude pamral gal enda hebu
do min dernata on habaruji men e fulfulde amma jabbito don habaruji demgal hawkon hawson kore ko mamman ada yottinta ngad habaruji dum fu kettino don battu joda kale mo Fatou Zakari waddata mo studio galangou
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejenai topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejenai topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere egoo FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejenai FM.
Studio Kalangu.